Turn up music after.
Alliance.
Inelele ni kona chemo kati. Mamene umo.
Zanu music blog.
Inemoku pia.
Big yacht.
Mukati. Inelele paka fendale.
Mukati.
Umamu inefe mande faisha.
Mukati.
Umamu inefe makavirila.
Mukati. 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 Mukati.
Iwa ulomfa wino mandi wenga waigila
Inelelo paka fendale
Mukati
Umamu inefe mande faisha
Mukati
Umamu inefe makabilila
Mukati, 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 Mukati
Emona lala lobo chikubonse
Mukati
Telefono kufumina panse
Mukati
Umamu inefe muna laiko omena
Mukati, 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 Mukati
Umamu inefe mande lala Kabri mwana mwadi kabilila Ndeshinga tama piteno mwela Kabri mwana mwadi kawa ukuchila fire
Ufwa Mukati mwena badi panga Mufuma mesi umwakaba Emo mfwile inende sambila Kaili ndofa wina kachero nyosenga na fuma waiti Inelelo paka fendale
Mukati
Umamu inefe mande faisha
Mukati
Umamu inefe mwakabilila
Mukati, 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 Mukati
Emona lala lobo chikubonse
Mukati
Telefono kufumina panse
Mukati
Umamu inefe muna laiko omena
Mukati, 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 Mukati
Mukati umomole ingila Witoto kanye fya kufumamo
Umamu enangala ingila Nde ingilila femwandino kwisafuilamo
Lelo mwandile na uyipe kanye Na umona nemfula ile loka
Ama kayon sene ningi sana yobu shikumu sende kwa mandi ure njite shina chako Inelelo paka fendale
Mukati
Umamu inefe mande faisha
Mukati
Umamu inefe makabilila
Mukati, 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 Mukati
Emona lala lobo shikubonse
Mukati
Telefono kufumina panse
Mukati
Umamu inefe muna laiko omena
Mukati, 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 Mukati
Mukati umwa bombelela Bati futi mwadi kabilila Don't fab we no gana ingila Shifaya no kufuma nishine na ingilila Don't fab we no muya kui pombelela Kabidi mwena mwadi wa fechi kabidila Don't fab we no gana mfambatila Nishine pepo yonze ya ididilila